Jesus Christ, his son.
UYesu Kristu unyana wakhe wasipha izinto zonke ngesisa kuKristu.
We are grateful to thee, Lord, for the privileges that we are.
Sinombulelo kuwe Nkosi ngamalungelo esiwaphiwe ngelo dini likhulu libalulekileyo wanikela ngalo uYesu ngenxa yethu eCalvary. Ngoku lasixolelanisa kwakhona kubudlelane nasekuthandweni nguwe.
We might have this consolation.
Ukuze sibe nalentuthuzelo yokwazi ukuba kubhaliwe.
If ye abide in me and my words in you, you can ask.
Ukuba nithena hlala kum namazwi amahlala kuni, niyakucela nisukubane kuthanda nikwenzelwe. Ngoku sinombulelo ngenxa yoku. Saye siyathandaza kuba usiphe ukholo lokuba sikukholelwe. Ngako konke ukukuthi.
Now let us lay aside, Lord, every thought.
Ngoku masibekele bucala Nkosi. Konke ukubulaleka kwemini lonke ixhala lobubomi konke ukusukela kumgcini sango ukuya kumlungiseleli ukuze kungabi khonto konke ezingqondweni zethu ibe kukulinda siphulaphule ngenhlonelo kumoya oyingcwele ukuba athethe nathi ukuze sibe nokuphumeza into elungileyo ukuze sikwazi ngokuthe chatha ngokuhlanganisana kwethu ndawonye.
For Lord, truly,
kuba Nkosi ngenene yiloo nto esizele yona ngalo mhla ushushu.
Speak to us through thy living word.
Thetha nathi ngelizwi lakho eliphilileyo. Wenze nokuba ilizwi lakho eliphilileyo lihlale kuthi, lihlale ngaphakathi kwethu.
That we might be
ukuze siqinqeke sibumbeke hayi ngokwasehlabathini.
Be transformed by the renewing of our spirit.
Kodwa sitshintsheke ngokuhlaziyeka komoya wethu sibe kubume bonyana kaThixo.
Oh,
inhliziyo zethu ziyagunga sakucinga novuyo luyaphuphuma emphefumweni yethu ngokwazi nje ukuba singabizwa ngokuthi singonyana nentombi zikaThixo.
We stand on the very
simekanye phezu kwedini lokuza kwakhe kwesibini.
And all nations and kings.
Yaye zonke izizwe nezikumkani zincancazela phansi kwenyawo zethu.
All things of
zonke izinto zehlabathi ziyanyamalala.
But knowing that something.
Kodwa siyazi ukuba ngenye imini uyakuza sithabathele kubukumkani obuthile apho kungasayi kubakho siphelo okanye obungasayi kuzanyazanyiswa.
And to think that we are.
Kwaye ukucinga nje ukuba khona ngoku singamalungu obobukumkani.
Oh
Thixo yalusa inhliziyo zethu nendlebe namhlanje ngomoya oyingcwele ngokuhlamba kwamanzi elizwi kuba ukusicela ngegama lakhe sicela uzuko lwakhe. Amen.
I wish to approach the subject this morning.
Ndifuna ukusondela kwingongoma kusasa nje.
I was going to speak.
Kuba bendiza kuthetha ngento eyahlukileyo kancinci ukuba bekuza kubakho inkonzo yempiliso. Kodwa sivakalise ukuba amakhadi okuthandazelwa ayakukhutshwa ngensimbi yesibhozo kude kube licala lesibhozo kanye ngensimbi yethoba enhloko. Kwaye ndiza uBilly ufike phaya endlwini kwimizuzu embalwa edlulileyo wathi bekungekho mntu noko apha waze ke akabi nakukhupha amakhadi omthandazo.
I thought of taking this
Ngokusi ndicinge ngokuthatha lengongoma ukuze ibe sisilungiso sebandla.
Now I want to speak on the subject of.
Kwaye ndifuna ukuthetha ngengongoma ye bandla elikhohlisiweyo lihlabathi.
I wish to read some now out of the book of Judges the 16th.
Ndifuna ukufunda indawo phaya kwincwadi yabagwebi isahluko seshumi nesithandathu siqale ngomqolo weshumi.
And Delilah said unto Samson. Behold,
wathi uDelila kuSamsoni yabona udlale ngam wandixokisa.
Now tell me I pray thee wherein.
Kaundixelele kaloku ukuba ungakhonqwa ngantoni na.
And he said unto her.
Wathi kuye ukuba bathe ukundikhonqa bandikhonqa ngensontolo ezintsha engasetyenzwanga msebenzi ngazo.
Then shall I be.
Ndothi fehle ndibe njengomnye umntu.
Delilah therefore took new ropes and bound him. Therewith and said unto him.
UDelila wathabatha insondelo ezintsha wamkhonxa ngazo wathi kuye amaFilisti aphezu kwakho Samson.
And there was liars in wait abiding in the chamber and he break.
Abalaleli babehleli egumbini wazijaca emikhonweni yakhe njengemisono.
And
Wathi udelila kuSamson, udlale ngam unangoku, undixokisa. Ndixelele ungakhonkwa ngantoni na. Wathi kuye, ukuba uthe waluka izihlwitha ezisixhenxe zentloko ngemisonto yokuluka. Waziqinisa ngezikhonkwane, wathi kuye, amaFilisti aphezu kwakho, Samson. Wavuka ebuthongweni bakhe, wasincothula isitsaba sokuluka kwanemisonto yaso. Wathi kuye, ungathini na ukuthi uyandithanda, ukanti inhliziyo yakho ayinam. Undikhohlisile ezihlandlo zozithathu, akwandixelela ukuba asenini na la mandla akho angaka.
And it came to pass, when she had pressed him daily with her words.
Wathi akumxina ngamazwi akhe zonke imini emmele, wakhathazeka umphefumulo wakhe wasingisa ekufeni.
And he told her all his heart and said unto her,
wamxelela inhliziyo yakhe yonke, wathi kuye, isitshetshe sokucheba sizanga sisondele entlokweni yam, ngokuba ndingumahlulwa kaThixo kwasezizalweni sikama. Ukuba ndithe ndachetywa, osuka kum amandla am, ndithi fehle ndibe njengabantu bonke.
And when Delilah saw that he had told her all his heart,
wabona udelile ukuba umxelele yonke inhliziyo yakhe, wathumela wabiza izikhulu zamaFilisti esithi, nyukani esisihlandlo ukuba undixelele yonke inhliziyo yakhe. Zenyuka zaya kuye izikhulu zamaFilisti zafuna imali khona okanye zinemali esandleni sazo. Wamlalisa emathangeni akhe, wabiza umntu, wazicheba izihlwitha zosixhenxe zentloko yakhe. Waqala ke ukumqoba, emka ke amandla kuye. Wathi, amaFilisti aphezu kwakho, Samson. Wavuka ebuthongweni, wathi, ndiyakuphuma esisihlandlo njengezinye izihlandlo, ndizivuthulule. Wayengazi yena ukuba uYehova umkile kuye.
Now I wish to read for a text for this subject found over in the
Ngoku ndinqwenela ukufunda ukwenzela isicathulo sale ngongoma efumaneka ngapha ya kwincwadi yesitshilelo isahluko sesibini ukuqalela kumgcamo wamashumi ananye nomgcamo wamashumi amabini anesithathu.
And I gave her space to
ndamnika ixesha lokuba aguquke kuwombulo wakhe akaguquka.
Behold, I will cast her in to a bed.
Yabona ndiya kumphosa elukukweni nabo bakheqeza kunye naye embandezelweni enkulu ukuba abathanga baguquke emisebenzini yabo. Nabantwana bakhe ndibabulale ngokufa, azi amabandla onke ukuba mnandi ngulowo uphengulula izinso neentliziyo. Ndininike elowo ngokwemisebenzi yenu.
May the Lord add his blessings to the reading of his word.
Yanga inkosi ingongeza intsikelelo yayo ekufundweni kwelizwi layo.
Samson, great deal like the church.
USamson ngokufana kakhulu nebandla, waqalisa kakuhle.
He started off in the right direction.
Waqalisa ngokubhekisa kwicala elililo.
He started off and was called.
Waqalisa ke wayebizwa ke ngokuba uyindoda enamandla ekhaliphileyo.
He started out serving the Lord,
Eka, waqala ngokukhonza inkosi ekugcineni amazwi ayo nasekwenzeni imiyalelo yayo.
And that was somebody.
Loo nto ke yayibufana nebandla.
It started off on, as we would say, as
laqalisa ngo njengokuba besinokutsho ngokwentetho yehlabathi, laqalisa ngonyawo lwasekunene.
Started to keep the,
waqalisa ukugcina imiyalelo yenkosi.
As long as Samson followed the Lord.
Kwaye okoko nje uSamson wayelandela inkosi, inkosi yamsebenzisa uSamson.
For God can keep anyone and use anyone that will follow.
Kuba uThixo uyamgcina amsebenzise nabani na oyokuthi alandelane naye, kuba okoko ngumsebenzi kaThixo.
But when we turn to a side,
kodwa ukuba sithi sijikele ecaleni simka kwizinto zikaThixo, ngoko uThixo anakuba nakusisebenzisa kwakhona. Xa siya kuthi silandele ngokuthe nkqi imiyalelo kaThixo,
When we'll stay in the pages of
the Bible, kuthi sihlale sikumaphepha eBhayibhile, sinqule ngelizwi elibhalweyo, simnqule ngomoya nangenyaniso yelizwi.
Then God
ngoko uThixo kunokumsebenzisa nawuphina omnye umntu.
But when they take a notion to turn aside,
kodwa sakuthabatha imbono yokugukukela ecaleni kwenye into, uThixo akanakuba samsebenzisa lo mntu kwakhona.
So Samson makes a very outstanding.
Ngoko uSamson umele ibandla lanamhlanje ngendlela eyodwa.
When the church started,
ekuqaleni kwebandla uThixo wayelisebenzisa ibandla.
For the church walked diligently.
Ngokuba ibandla lalihamba ngokukhuthala lilandela imiyalelo yenkosi.
Kept all of his judgments and his statutes.
Lizigcina zonke izigwebo zayo nemimiselo yayo. Liyenza yonke imiyalelo yayo. UThixo ke wayenalo ibandla.
But it seems to be that there is such.
Kodwa kukhangeleka ngathi kukho indawo etyhafisa ngeyona ndlela phakathi kwebandla.
Remember, we are not on a picnic, but we're in a.
Kumbula, asiko kutyelo lotyasendle, koko sikwithafa ledabi.
Many people just think that when they become a Christian.
Abantu abaninzi bacinga ukuba bakuba ngamaKristu, yiloo nto kuphela abamelwe kukuyenza, kube ke kuphelile, kube kudala.
If they are a Christian.
Njengokuba bengamaKristu nje yonke into iya kuzalula.
Don't never get that in.
Ungake uyifake enhlokweni yakho lonto.
For I become a Christian to fight.
Kuba ndaba ngumKristu khona ukuze ndilwe. Ndilwe idabi elihlelo khona.
I become a Christian to get in the.
Ndaba ngumKristu ukuze ndingene kwizinhlu zedabi.
We are Christian soldiers. And we've got to be trained.
Singama John obuKristu.
Kwaye
sifanele ukuba siqeqeshwe, sikhuliswe, sibazi bonke ubuchwepheshe botshaba.
To know how to fortify.
Ukuze sazi indlela yokuzinqabisa. Ukuze sikwazi ukulwa idabi.
And we can only do that as a.
Kwaye oko singakwenza kuphela. Njengokuba umoya oyingcwele eyityhila kuthi. Asinakuthatha into esicelwa sesinye isizwe esithile xa sisiya emfazweni. Ezinye zembono zabo oko simelwe kukuthabatha imbono ezizezethu indlela umoya oyingcweleyo kusikhokela ngayo ngokuba zintoni na imbono ayakusinika zona.
Because he is the commanding chief of the army of the Christians.
Ngokuba nguye umphathi mkhosi oyintloko womkhosi wamaKristu.
Samson did good. He was a great man.
USamson wenza okuhle waba yindoda ebalulekileyo de waqalisa ukubo njengokuba sinokuyibiza ukutshiniza esithubeni wade waphuma ecaleni esuka kumhlaba ongowakhe nebandla ke lalibaleka kakuhle bade baqalisa ukuphuma kumhlaba ongowabo.
Samson began to flirt.
USamson waqalisa kuba ngumncokolisi.
And he was not flirting with Israel.
Kwaye wayengancokolisani nantombi zamaIsrayeli. Waqalisa ukuncokolisana nentombi zamaFilisti.
And that's somewhat similar to what the church did.
Oko ke kubufana nento enziwa libandla.
It never began to.
Alizange liqalise ukuthandana nabalo lasuka laphuma ecaleni lilandelana nabangakholwayo laza laqalisa ukuncokolisana nabangakholwayo.
That's where we made our great and one of the.
Nako apho senza khona enye zethu ezinkulu impazamo ezinkulu kuxa ibandla laqalisayo ukwenza izinto ezingalunganga.
Like Samson, bad company.
Laqala ukuba njengo Samson, lana bahlobo abangalunganga.
Samson, as long as he was in the company.
USamson lonke ixesha wayesahamba kunye nabantu benkosi, waqhubeka kakuhle.
But when he got to flirting with bad company.
Kodwa akufika kubena ncokolisane nempi engalunganga, wangena enkathazweni ke ngoko.
And that's the way it is.
Yindlela kuyiyo ke leyo nakwibandla.
When the church followed. Reverently and daily.
Ngokuya ibandla lalilandela ngentlonelo yonke imihla ekukhokeleni komoya oyingcwele.
God bless.
uThixo wabasikelela kwaye imimangaliso nemiqondiso nezimanga yalilandela ibandla kodwa lathi lakuqalisa ukuzibandakanya nabahlobo abangalunganga nehlabathi yenye yezona zinto zimbi lakha lazenza laqalisa ukugaya ukugaya lisaphula ubudlelane phakathi kwamanye amakholwa ngokuba bafumanisa ukuba izizwe zizibumbile kodwa le vangeli inkulu ayimiselwanga isizwe esinye okanye abantu abanye imiselwe lo uthandayo ukuza makeze zonke izizwe imizalwana iilwimi nabantu uThixo akazange anqwenele ukuba sikrwele emida kodwa abantu bafuna ukufana bayafanisa balinganise omnye bahambe njengoko lenzayo ihlabathi bathethe izinto elizithethayo benze okuyimpumelelo ngendlela eliphumelele ngayo asinakuze sibe nampumelelo sisenza nantoni na enziwa lihlabathi singanempumelelo kuphela xa silandelana nemimiselo kathixo nendlela yakhe yokwenza izinto asinakuze siphumelele ngokufuzisela kwihlabathi ukuba iinkampani zemidiza zibe neyona mpumelelo inkulu yazo ngomabonwa kude namaqela otywala newhisky ayenze impumelelo yawo enkulu ngenxa yegalelo likamabonwa kude ayilokuphawu lokuba elo ibandla liya kuba nempumelelo yalo ngomabonwa kude impumelelo yebandla isekushunyelweni kwevangeli yamandla kathixo nokubonakalaliswa komoya asinakutsho ukuthi ngenxa yokuba umabonwa kude eyenzele oku noku inkampani yomdiza nezinye iinkampani asinaso nasinye isibhalo sokuzama ukuzithelekisa nabo bantu kwaye nje ukuba sayenza loo nto singatsala amanani amakhulu abantu kodwa asiyonto besimisele ukuba senze yona leyo uThixo sicinga ukuba ngenxa yokuba sizikhola sonke siziphakamisile sinemibutho emikhulu sizenza izinto ezinkulu ezigqamileyo ukuba zenzeke yimpumelelo leyo sifa mihla le simi ngenyawo xa sithetha ngokomoya ukuba besimisi lishumi lezigidi ubuninzi kusasa nje ube umoya oyingcwele ungenathi besinokwenza ngokungaphezulu ngeshumi lobuninzi xa umoya oyingcwele enathi asinakuzithelekisa nehlabathi enye yezinto zokuqala ke yayikukuba ibandla laqala ukuzenza umbutho umbutho wokuqala yayilibandla lamakatolika kwaza kweza elamaluthere ibandla ngoku yaba bebuthana kwibandla lamakatolika besenza umbutho ngenye imini kwabakho umkhwazo amafilisti aphezu kwakho Samson usamson ke wayijaca imisondo yembophelelo zecawa yamakatolika wavela ke umartin luther nombutho baza balibopha ibandla ngenye intsontelo njengokuba wenzayo udelila baze baqalisa endaweni yokuba namadoda abizwe nguthixo amadoda awayebizwe ngumoya oyingcwele mhlawumbi engabazi oo-ABC bawo kodwa ayemazi uKristu lasuka ibandla lanezimbo lenza kanye ngokwezithethi zopolitiko kwafuneka banike abashumayeli babo izidanga zobugqirha wonke umntu kwafuneka ukuba abe ngugqirha obungcwele yayingomnye umsonto lowo wokubopha ibandla amadoda aphambuka aya kufunda ziko lemfundo ngalinye lizama ukuvelisa izifundiswa ezingcono ukuze ibandla labo liqhayise umfundisi wethu ungugqirha obungcwele baze benza ntoni omnye wazama ukuba nolwazi oluthe chatha kunomnye hayi ayithethi into loo nto phambi kothixo Kwaye akukho mfuneko yakubana uphina umntu athabathe ulwazi lwakhe lwasemhlabeni azalinge ukukholisa uThixo ngalo. Lulisikizi phambi koThixo. Awunakuze umkholise uThixo ngamabhongo asemhlabeni nolwazi ngokuba lububutshaba kuThixo, sitsho isibhalo. Akangeke ayenze loo nto. Ngamnye ke uzama ukuba nalo lonke ulwazi, bayazi kanye ukuba mabathini na kunye namazwi amabawathethe. Isuke ke ibe yintetho yezopolitiko endaweni yombonakaliso wamandla, umyalezo kamoya ingcwele otshonayo entliziyweni yomntu abhaqe isono. Baqeqeshelwe intetho yezopolitiko kwaye asiyiswele loo nto. UPaulos wathi ilizwi leza kuthi kungekuphela okanye ivangeli kungengalo ilizwi kuphela kodwa ngamandla nokubonakalaliswa komoya oyingcwele. Nantso into eyazisa ivangeli, ukubonakalalisa amandla kamoya oyingcwele. Kodwa onke la madoda ayaphuma aye kumaziko emfundo aze afunde imfundo ezinkulu ukuba beme njani naphambi kwabantu, indlela amabathethe ngayo, indlela amabanxibe ngayo nababenze ngayo. Akufuneki basebenzise ubizo magama oluphosakeleyo. Ngoku ilungile loo nto kwintetho yezopolitiko kodwa asilangazeleli mazwi achayitisayo abantu. UPaulos wathi ivangele endiyishumayelayo ayizange ize kanjalo kodwa yeza ngokuhlaziya kokomoya oyingcwele nokubonakalaliswa kwamandla.
By a right form speech.
Ayizi ngokwentetho eyilwe kakuhle ukuze bulumko benu okanye ithemba lenu lingabi sebulumkweni babantu. Kodwa iza ngokubonakalaliswa kwamandla kaKristu ovukileyo. Yiyo leyo ke ivangeli.
To know him in the power of his resurrection.
Ukumazi esemandleni ovuko lwakhe. Mntu ngamnye uzama ucinga ukuba ulumke ngokuthe kratya kancinane kunomnye umntu. Hlelo ngalinye amawisile ayakuthi sineyona ndoda ilumkileyo. Amabhaptisi ayakuthi nebandla likaKristu nezinye sisonke thina singabona abalumkileyo. Thina aba abantu bethu asivumeli wonke umntu nje ophantsi ukuba aphume ayokushumayela ivangeli. Koko babakhomba ngeminwe. Oh Thixo ibanenceba, babakhomba ngeminwe ukuba bazaliswe imfundiso ethile yabo baze ke babeke ebandleni. UThixo akanayo kwandlela yokumchukumisa. Ndifuna ukushinyayezwa ngumntu okhonjwe ngumoya oyingcwele. Oveliswe nguThixo, onganyulwanga ngabantu okanye amahlelo. Lonke ulwazi bathi, oh sazi konke malunga nalo.
And some of them doesn't know the first alphabet of the Holy Spirit. They deny.
Bay abanye babo abamazi nobumba ukuqala kamoya oyingcwele. Bayamkhanyela. Oku kundikhumbuza ngencwadi anendakha ndayifunda ngenye imini eCalifornia malunga neminyaka elishumi eyadlulayo. Ndayifumana kwivenkile yencwadi endala. Ndiyalibala ukuba yayingubani na umbhali.
Just a little 10-cent book.
Incwadi nje encinane yeshumi lesenti kodwa yayinobunyaniso bezinto zengqondo kuyo nangona ibonakala iyehlekisayo nenobuqhinga. Kodwa ndafumana into apho eyavakala njengoThixo kum. Elinye ke lamabalana laliqala ngolu hlobo. Ngenye intsasa kwihoko enkulu yenkuku kwakukho umqhagana uthile owawucinga ukuba wawunalo lonke ulwazi olunokwaziwa. Wabhabha ke ngoko wakhwela phezu kwebhokisi wabetha umlonyana wawo ebhokisini kane mhlawumbi kahlanu, wayibhekisa ngemva intlokwana yawo, wakhonya ngendlela ongazange uve ukhonya ngayo umqhagi. Eminye ke wenza ke ukuba itsho imamele. Wathi, manene nani manenekazi ale hoko yenkuku, ndingathanda ukhe ndithethe nani nonke ngale ntsasa ngenkqubo ethile efundisayo esandula ukuyiqulunqa. Wathi, ndifunde ulwazi oluninzi ekufundeni kwam utsala iindondwana zawo phezu komlomo wawo. waza wathi ndigqibe kwalokuba thina zinkuku singaziphuhlisa ngemfundo ethe kratya. Ngoko ke ndiyamxelela ukuba siyakumba sisebenze kwihoko ethile okanye umngxuma siya kufumana isakhamzimba esithile esiya kusenza ukuba sikhonye ngokungcono sibe neentsiba ezintle kunoku. Kwaye oh, ndinganixelela indlela esinokuthi siziphucule ngayo ngeendlela ezininzi ezahlukileyo. Izikhukazana ke zitsho ngaloo mangelo azo mancinci abomvu sasuka zakokoza zathi akasosithandwa ke zambuka ngenene ke.
Oh, he is such a brilliant
umkhagi olumke.
Reminds me of some of these here.
Oku kundikhumbuza abanye babashumayela apha baphuma kumaziko emfundo. Indoda enengqondo olwahlobo. Akukho mfuneko yakuba sijikeleza apha esithubeni nezinye ezinkuku. Simele ukuba sihambe nayo sonke. Kwalunga. Phambi kokuba lo mfo omncinane ayigqibe intetho yakhe, kwakho enye inkuku eyayingenazintsiba zikhazimla olo hlobo. Eyangena ibaleka isuka phakathi kwezinye iinkukhu zeyadi yenkukhu yaze yathi, bafana umsuzu nje ndisandula ukuva ezona zintsha iindaba kunomathotholo. Iinkukhu zinyuke zakho isente ezine ngepondi sonke siya ekuxhelweni ngomso. Uyafana luncedo lini ulwazi lwakho? Mzalwana, lonke ulwazi osinokulufumana lwenza luncedo luni? Sizinyawo ezintandathu zothuli. Sonke sifa ngeintshi nangemizuzu. Ulwazi lwethu aluthethi nto. Sifuna ukwazi yena, kodwa bayenza loo nto. Njengokuba bendithetha kwixesha elidlulileyo ngomlonjana othile wacinga ukuba wazi lonke ulwazi olumele kukwaziwa. Wawusazi kakhulu ke kangangokuba wawunokuyixelela eminye imilonji ngabantu. Waphapha ke wema phezu kwendlwana yawo waqalisa ke ukuthetha ngomntu indlela wawusazi ngayo yonke into ngaye. Kwaze kwathi ngesiquphe unjingalwazi ovela ephethu wathi gqi waqalisa ukuthetha amazwi alungiswe kakhulu kuwo. Umfo omncinci wesuka waqhwanyazisa amehlo akhe wajika intloko yakhe. Ngoku wayenawo amehlo wayekwazi ukuyibona injingalwazi. Wayenazo iindlebe wayekwazi ukumva. Kodwa kakade wayengayazi into awayethetha ngayo. Kuba unengqondo yomlonje, uyingqondo nje yendaka. Yiloo nto kuphela onayo. Awunayo ingqondo yomntu, ngoko ke awunakucinga njengomntu. Ngokunjalo akanako umntu ukucinga njengoThixo. Ungumntu kwaye lonke ulwazi lomhlaba luyonto ingaphezu kwengqondo yomlonje. Konke okwenzayo uyazenzakalisa njengako. Kufuneke unengqondo kaKristu. Isizathu sokuba abantu bajoyine imibutho baze bamise ukubamba isandla endaweni yozalo olutsha bazama ukulutsiba uzalo olutsha.
They don't want the new birth.
Abalufuni uzalo olutsha.
And they know we teach it in the Bible.
Kwaye bayazi ukuba sifundisa iBhayibhile. Ngoko ke bafuna ukumisa enye into kuloo ndawo.
And the Pentecostal people are just as bad.
Nabakwamoya ke abantu bonakele ngokunjalo bazama ukumisela enye into. Bafuna ukuba ibe yeyodidi. Bafuna ukuba ibe yeyodidi olo hlobo.
We'll shake hands and join the church.
Sizakubamba isandla sijoyine icawe siphehlelelwe okanye sibhaptizwe okanye enye into.
They're afraid of the new birth.
Ayaloyika uzalo olutsha.
I sometimes believe the Branham Tabernacle's getting afraid of it.
Kamanye amaxesha ndiye ndive ngathi umnquba kaBranham uyawuloyika. Ngoku siyazi sonke ukuba uzalo andikhathali nokuba luphi na okanye phi na malunga phi na luyimbutyulele. Ukuba usana luzalelwe phezu kwemfumba yamakhasi, phezu komgangatho olukhuni okanye kwigumbi elipinki elihonjisiweyo kakuhle lesibhedlele luyimbutyulela nangoko. Ukuzalwa kwethole, ukuzalwa kwayo nantoni na enye kuyimbutyulela. Nozalo olutsha ke alusileli nganto ekubeni yimbutyulela. Kodwa abantu banenkani kakhulu. Siza kuwela siye apho babamba khona izandla. Siza kuwela siye ngapha apho bangabhombolozi bakhale khona bebethe isiguqo bekhala. Nifuna kuba ngabantu kakhulu. Into esiswelayo luzalo, ukufa kuphele ukuze uvelise ubomi. Imbewu itapile endala, imbewu yetapile. uthabatha laa tapile uyifake emhlabeni
until you can have new potatoes.
Ude ube netapile ezintsha, laa tapile indala kufuneka ibolile. Ukhozo anakuvelisa ubomi obutsha ludela ube lubolile. Kwaye indoda okanye umfazi abanakuze balufumane uzalo lutsha kude kube ukulumka kwabo nobuqu babo bubolile bafa ufe baphela esigukweni kukhalwa ube yimvutyulela nje ude ufikelele kwindawo yokuba sonke isithandana esi unaso siphele ube uzelwe ngokutsha ngomoya kathixo. Andikhathali nokuba uyakhala uthethe ngelwimi uphume unyuke usihla ubhabhazele kwenkubo enqunyulwa intloko uza kuvelisa ubomi obutsha.
But we substituted something for it.
Amen.
We want the classical way.
Kodwa ke samisa enye into endaweni yakho. Sifuna indlela yabodidi ngokuqinisekileyo.
The other day, Friday, why?
Ngenye imini kulosihlanu, inkosikazi kunye nam sasiya evenkileni.
I don't mean to harp on this.
Andizami kuziqhayisa ngalento. Kodwa sathi sehla ngestrato. Ndaba soloko ndiyiguqulela kweli cala neliya intloko yam. Abafazi abahambaze.
I promised God when I was a blind man.
Ndamthembisa uThixo ngokuyanda ndimfama ukuba ubangaphilisa amehlo am. Ndiyakujonga kwinto elungileyo. Kwaye ndigcine umnqamlezwana ujinga emotweni yam.
When I see such as that, I'll look at the cross and say, oh God.
Andibona izinto ezinjalo ndijonga emnqamlezweni ndithi, oh Thixo, nantsi inqaba yam njengokuba ndijonga emnqamlezweni.
I've seen those women.
Ndababona abo bafazi.
Mira said we haven't seen one woman
today. Mira wathi asikhange sibone nomfazi omnye namhlanje onxibe isket.
And she said, Bill, look at that woman.
Waza wathi Bill, khangela namfazi uphaya unalamityana ijikele emantla emzimbeni wakhe.
Said, you mean to tell me that
uthetha ukuba ufuna ukunixelela ukuba akazi ukuba ilunganga laa nto lamfazi. Wathi ukuba akayazi ukuba ilunganga ngoba uya kube uphulukene nengqondo yakhe epheleleyo.
I said, just a minute, honey. She is an American.
Ndathi umzuzu nje sithandwa ungumelika wenza nje ngoba amaamerika esenza. Ndathi bendise Finland kungakudala kakhulu sithandwa.
And I questioned there to a man that
ndabuza ke apho kwindoda eyandihlalisa phansi ugqirha uManiman.
And we were going to the
sasiya kwindawo ke kwibhafu yempilo ebizwa ngokuba isona. Bayakuthabatha ke bawungenise bagale amanzi ngaphezulu mhlawumbi amanzi phezu kwamatye ashushu ize ke loo nto ikubilise baze ke emva koko bakwenze utsibele kumanzi omkhenkce uze uphinde uphume ke baze bakuthathe bakufake egumbini kukho abongikazi abafazi bokulola amadoda wona ke eze babathumela equleni kwakhona. Andizange ndifune ukungena ndaze ndathi gqirha umani mina ayilunganga le nto. Waze wathi kulungile ngoko mfundisi uBrenham okuya kulunganga ngoko uthini ngogqirha benu basemelika abamkhulisa umfazi emeze bamngqengise phezu kwetafile baxilonge onke amalungu obuni anawo. Uthini ngabongikazi benu esibhedlele? Ndathi uxolo mzalwana umanineni
unyanisile.
Yintoni na? Kamasiko.
When I was in Paris, I could hardly believe.
Ngokuyanda ndise Paris, andizange ndibe nakuyikholwa ngokupheleleyo ukuba izindlu zangasese zokuchitha amanzi abo bobabini amadoda nabafazi zazinye.
I couldn't understand it that the restrooms was on the side.
Andizange ndibe nakuyiqonda ukuba izindlu zokuphumla zasecaleni kwendlela izeza bobabini amadoda nabasetyini. Andizange ndibe nakuyiqonda into yokuba xa abafazi besiyalwandle ukuya kuqupha umfana nesithandwa sakhe abanazintlu zakunxibela basuka bazithabathe zonke iimpahla zabo uya kuma kwisinxibo sokugqibela baze bajike nje beze ngomva bafake nje umtya bayokuqubha kodwa kunjalo abayinaki loo nto lisiko lasefrance.
E-Afrika
abafazi namadoda abatsha nabadala benganxibanga zimpahla konke bahamba benqumla amathafu bengazange bayazi ukuba iyintoni na indlu yokuphumla okanye izinto ezinjalo okanye bengazange bahlukana omnye asithele komnye. Kodwa ke abawazi umahluko koko ngamasiko ezizwe. Kodwa ndathi sithandwa sahlukile thina sivela kwesinye isizwe
pilgrims and strangers.
Singabahambi nabasemzini apha yiyo into ebanga ukuba ezi zinto zikhangeleke ezingalunganga olu hlobo. Uba iBhayibhile yathi aboke babanga ukuba banjalo bebanga babonisa ukuba bangabahambi nabasemzini bazingela isixeko esiza kuza.
A man or a woman in Italy, in France,
indoda okanye umfazi eItaly, eFrance, eAfrika, kusona siphina isizwe okhe wazalwa ngokutsha ngomoya oyingcwele akazenzi ezo zinto. Abanakuzinxiba ezo mpahla. Abasayi kwenza ngolo hlobo ngokuba bangabesinye isizwe esimakhi waso nomlawuli waso nomenzi waso unguThixo. Sivela ezulwini. Umoya ongaphakathi kwakho nguwo oqhuba ubomi bakho.
If you are American,
ukuba ungumelika uyakwenza njengokuba amamelika esenza. Ukuba ungumfrentshi uyakwenza njengokuba amafrentshi esenza uze umgxeke omnye. Kodwa ukuba ungowakwaThixo uyakwenza njengokuba besenza ezulwini ngoba umoya wakho uvela ngasentla kwaye uyakulawula. Kukho intwanana onokukhe ujonge kuyo esibhalweni abo babefuna esixeko sitsha babesenza ngokwahlukileyo bavuma ukuba babengabahambi nabasemzini kodwa kwicala lakwaKhayeni baba ngababhaduli neendlavini kodwa amaKristu ayengabahambi nabasemzini. Umbhaduli akanakhaya indlavini ngumntu ombi kodwa umhambi uyinto yokwenene kwaye usuka kwilizwe lokwenene kwesinye isizwe ezama ukufumana indlela eya ekhaya evuma ngokuphila kwakhe ukuba unento anayo yokuba ungowelinye ilizwe. Naso ke isizathu kodwa nangoko abo bantu benza njalo abo banxiba ezo zinto njalo.
In South Africa.
Mandinixelele. EMzantsi Afrika apho ndabona khona amawaka ngamashumi amathathu abahede nabakwada eze abantu belozwe abambatha ingubo. Amantombazana neshumi elinesithandathu, ishumi elinesibhozo namashumi amabini eminyaka budala amagwengwe engenaso nesiziba esinye sempahla. Emi apho enodaka ebusweni bawo eziqabile. Amathambo ayiqothozelwe ezimpumulweni zawo kujinga izigodo zemithi ezindlebeni zabo. Banqamlezise amathambo omntu okanye amathambo athile ezinweleni zabo. Amazinyo ezilwanyana ejinga phezu kwabo. Beze kanye njengokuba bezayo ehlabathini baye bengazazi. Kodwa abantu bakwamkela uKristu bawa ngobuso babo bamkela umoya oyingcwele. Baphakama basonga iingalo zabo ukugubungela ihlazo ezifubeni zabo ekumkeni kwabo baze bafumana impahla banxiba.
They become pilgrims and strangers to this world.
Amen.
Ngoba baqala kuba ngabahambi nabasemzini kwelihlabathi. Hallelujah.
They were away from him.
Yes. Babekude kulo ewe mhlekazi. Oh ewe ababantu basibiza ngoba bangamaKristu bangamalungu enkonzo. Baye emkabathi singamawisile, singamabaptisi, singabakwamoya, singamasabatha sile leya kunye nalenye. Loo nto ayinanto yakwenza konke naloo nto. Umoya wakho ubomi obungaphakathi kwakho bubo buqhuba buchaza into yiyo. UYesu wathi niyakubazi ngeziqhamo zabo. Ibandla libe njengoIsrayeli kuqala. Babona zonke izizwe zabahedeni zinokumkani yayinguThixo okumkani wawo.
And they seen the heathen nations have king.
Base babona isizwe sabahedeni zinokumkani ngoko bafuna ukwenza njengesizwe sabahedeni base bazithengela ukumkani.
And as they did it.
Bathi ke bakuyenza lonto bangena enkathazweni. Kancinane yaqalisa ukungena, kancinane ehlabathi laqalisa ukungena ngaphakathi kubo. Ekugqibeleni kwayakuphelela kwahabi. Omnye kumkani wayesondela nje kancinane kuyo, esondela nje kancinane kuyo, yabe ekugqibeleni yabucudisa ubomi baphuma kubo. Bahamba njalo ke kwaze kwathi akufika kumkani okwenene wabo ababana kumazi. Loo nto inye ke yenziwe libandla.
It's adopted.
Liye labonela nako ke libonela ezombuso nemfundo libonela ukuzenza umbuto.
It's adopted organization.
Libonela ukuzenza umbuto amaqumbu icawe ezinkulu abashumela abazigwakwisayo kuzeke kuthi akufika ukumkani okwenene babe bengamazi. Baze babethelele kwalaa moya oyingcwele ngukumkani wabo. abamazi koko bayamhleka bahlekise ngaye njengokuba enzayo amayuda kumesiya wawo nebandla limenza njalo nomesiya walo abayazi loo nto abanako ukubona ngaphambili komoya ngokuba babambelele kangako kumehlo abo nakoko bakubonayo izakhiwo ezikhulu bezama ukukhuphisana nehlabathi asivuselelwa ekubeni sikhuphisane nehlabathi sivuselelwa ekubeni sizithobe kwaye isinye sisininzi kuthixo kwaye namhlanje kubavangela abaphilisayo baphaya phandle entsimini kukho ukungakanani ukukhuphisana abakhuphisane omnye uthi hayi makabongwe uthixo ndinamawaka angaka ndinenkonzo enkulu kunawe yenza uphi umahluko loo nto sinaye emnye okanye isigidi kwenza uphi umahluko ingaba sinyanisekile kuthixo ingaba sinyanisekile elizwini lakhe ingaba siyamelana nokuvavanywa phantsi komoya oyingcwele ingaba uyinyaniso nantso eyona nto ibalulekileyo kodwa xa sisenzelelela ngebhayibhile abaninzi bava bantu bethu bakwamoya kwiimfundiso zomgaqo siseko zebhayibhile bayenzelelela bakhona andifuni ukukhathaza mntu ndikwibandla elilelam kwaye ndiziva ndinako nje kwibandla elilelam ngokuba ndishumayela ivangeli kodwa kukho amashumi amawaka abashumayeli bakwamoya abaziyo ukuba ibhayibhile nakukho nto injengobhaptizo egameni loyisenyana umoya oyingcwele ndiyammema ubhishophu omkhulu okanye nabani na ukuba ndibonise apho kwakhe kwabhaptizwa nabani na igameni loyisenyana umoya oyingcwele kodwa bayenzelelela ngenxa yokuba nimbutho yabo seyenze njalo akukho nomnye umntu kwitestamente entsha nakwiminyaka engamakhulu amathathu emva koko ngokwezimbali koko babhaptizwa egameni likayesu kristu yintoni na ngumbutho nguwo wenza loo nto ukwenzelelela namhlanje ke babathathe bonke abasebenzi basezitratweni babasusa ezitratweni balususile ugwali ithamborini bayikhupha enkonzweni baluthabathe balukhupha lonke uzuko enkonzweni bafaka intshumayelo yasezikolweni zelizwi ukushumayela komqhagana wakudala konke kulungiswe ngokwasekuhlaleni abafazi babo banxiba iibhulukhwe ezifutshane neelokhwe ezibabambayo amadoda abe etshaya imidiza edlala amaqashiso ngemali esenza iziqhulo ezingcolileyo lihlazo elo emehlweni kathixo yazi ukuba kurhabaxa oko kodwa lithuba lokwa kubekho umntu onento ayithethayo kuyenzelelelwa kuyekelelwe kwenziwe ngokwehlabathi andikhathali nokuba kufuneke ndime ndedwa kungekho mntu nam ngaphandle kothixo yedwa ndiyakushumayela inyaniso yebhayibhile kathixo ndiyimele ukuba ndiyafa ndisaya kuyimela inyaniso nangoko ngokuqinisekileyo sifuna inyaniso andizukulinganisa nto ngebandla koko ndifuna ukulinganisa ngelizwi likathixo kodwa udelila niqaphele wayesazi ukuba usamson wayenamandla kwaye wayengazi ukuba esenini na amandla akhe wayengenakuwazi ukuba eyintoni naloo mandla kodwa kwakukho amandla amakhulu awayenawo usamson kwaye wayefuna ukuwafumana waze njengoko udelila wabasoloko emrhwebesha usamson ngobuhle bakhe wanxiba ngendlela ebonisa umzimba mpela wayehamba phambi kwakhe encumeza njengokuba esenza amantombazana ngoku nezinto ezinjalo efuna ukwenza nje njengenye into unostrato ezama ukurhwebeshela usamson kuye yiloo nto inye kanye ihlabathi eliyenzileyo kwibandla ngoku aphi amandla enu amakhulu kulungile ukuba siza kwenza umbutho iyakwaphula amandla icawa yamakatolika yayenza loo nto kodwa amafilistiya phezu kwakho samson kwavela ulutha baze baphinda benza umbutho kwakhona ukuba nithena ndibopha ngenye intsondelo iya kundibamba benza ngolo hlobo kwakhona amafilistiya phezu kwakho samson kwenzeka ntoni uwesley wavela waziqhawula intsondelo ngoku undiqhathile lonke eli xesha awazi ukuba ndiyakuthanda samson kulungile ndixelele inyaniso esentliziyweni yakho kulungile ndibopheni ngenye intsondelo kulungile ngoku siza kuyenza loo nto yintoni leyo yintsondelo yobuhlelo yekeni ndikhululeke ukuze ndingabi nakuba nahlelo ngoko ndiyandixelela ndiya kuba mbuna kwaza kwathi gqi abakwamoya aphi amandla akho amafilistiya aphezu kwakho waziqhawula kwakhona intsondelo kodwa ngoku kwenzeke ntoni linabakwamoya ogqirha abakhulu babungcwele abaye kuba ngabefundisi babo amadoda athile amakhulu banengako yona imfundo yasesikolweni nezithethe njengamawisile okanye amabhaptisi okanye nabaphina kwabangabanye abanawo yanje enkonzweni akunawuze uve noamen babanda kanye njengeqela lama-eskimo aphuma kwincam yasentla bayabanda abanankathalo ngoku ke amafilisti aphezu kwakho samson amafilisti aphezu kwakho melika buphi ubunye bomoya buphi ubunye bakwamoya ama-assemblies of god nama-united nebandla likathixo kunye nale naleya okanye enye ngamnye kubo ene izimo eyahlukileyo lo enaleya nalo enaleya sithe sakangangokuba ungabi nako ukuba ungangena esixekweni ukuya kubamba imvuselelo uba ibandla elinye liyayixhasa amanye kuhaka ayikuya nokuya amaqwamanisa phezu kwakho melika aphi amandla ethu luphi uzuko lwethu yintoni na ngenxa yokuba silandele kulumko babantu endaweni yamandla kathixo ngoku abashumayeli bethu nokunjalo balukhuni banenkani bathi basenza umbuto sandi sanenkani sanentamo ezilukhuni bathi abantu awunakuze uve mkhwazi ebandleni kwakhona awunakuze uve mntu ulilayo isitulo sabaleli sibekwa kwigumbi elingaphantsi akusekho luzuko konke ebandleni inye kuphela esinokuyenza kuhlala nje silukhuni kangangokuba sinako asikhululekanga sibotshiwe usatana ngeedimoni zakhe ezangoku ulibophile ibandla likathixo ophilileyo injalo loo nto akusekho mandla ebandleni akusekho nkululeko abantu banenkani balukhuni ngoku uthixo angangena phakathi kwabantu bakwamoya abonise ukuba unguthixo abonakalise imiqondiso yakhe yovuko lwakhe ayibashukumisi nokubashukumisa uzuko ngoba lihlazo ndihamba ndijikeleza eli lizwe uthixo esebenza esenza imiqondiso abantu bahlale baze kulungile ndiyaqonda kuba yinyaniso leyo ow ndiyazi ukuba inokwenziwa ayibashukumisi nokubashukumisa ngoba babotshiwe kunye nodelila ihlabathi basematyathangeni ngoku babafake nase bababophe babafaka kumanyano amafilisti aphezu kwakho samson uza kwenza ntoni ngaloo nto ow sinamahlelo amakhulu ngokuqinisekileyo sinamalungu amaninzi kunokuba sakasa nawo kodwa uphi wona umoya uphi umoya oyingcwele nantso ke into ayenzileyo usathana urhwebeshe wangena ebandleni uthe rhoqo erhwebeshe ibandla yizani kum ndakuninika le tabanekile inkulu ilapha ukuba nje sinokwenza oku ukuba ndinokulahla la mshumayeli uyibaxayo ninaye nifumane indoda ugqirha kweza kwalizwi onengqondo siya kunakhela isakhiwo esihle esikhulu sodidi sizeke sifane nabo bonke abanye nizintloni kungcono nifumane indoda engawaziyo umvana omphambili kodwa izaliswe ngomoya oyingcwele engenzeleleliyo ngamandla kathixo kodwa sekufike owo ekubeni lukhuni ngokokude usizana lo mntu ongcwele agqobhozele athethe ngelwimi enkonzweni mhlawumbi akhwaze kancinane okanye enze enye into baze bonke bathi xhonkosholo ecaleni kwakhe ibiyintoni leyo walunga ingaba kutheni inoba ngumaxa othile othixo yevela ndaweni ithile niyazi ukuba yinyaniso leyo usizana lo mntu ongcwele lungene lonwabe kakhulu ude luphakamise izandla lulile ludumise inkosi umntu othile oyakukhwaza uamen ekushunyayelweni kwevangeli basuka baguquke bonke babone ukuba ebesithini na ngaba kwamoya ke abo yintoni na nifuza amawisile nisifanisa namabhaptisi bafuze amakatolika amakatolika afuze isihogo kwaye yonke loo nto ifuza isihogo kunjalo udelila unirhwebeshela kwiicawa ezinkulu ezintle abalungiselela abafundileyo ukuthatha udidi lwabangcono ngoku uyazi usibantu banapha ezantsi ungusozigidi ukuba nje singenza ukuba eze kweli bandla lethu ow bethu ukuba akazalwa ngawokutsha ngoko akafanele ukuba abe lapho andikhathali nokuba unesigidi sedola ukuba uneekhadi lakhe ezingama-40 nokuba unantoni na unyanzelekile uba azalwe ngokutsha ehle ezi kanye kuzalo lutsha azalwe kwakhona ngomoya oyingcwele aphume apho ke ekuzalo lutsha efinye uxolo elila ekhala eqhubela phambili njengokuba nabanye besenza aze aphile ubomi emva koko obubonisa ukuba unalo amen nanso ke into oyisweleyo.
Samson,
Samson, amaFilisti aphezu kwakho. Amakomanisa aphezu kwakho. Ihlabathi liphezu kwakho. USathana uphezu kwakho. Aye mkabe bona umoya kaThixo usenza imangaliso usenza nezinto zovuko lwakhe lanto uyayithenjiswa nguYesu bathi uyazi ngicinga bamzana uBrenda into eninzi yofundo lwengqondo umfundisi wami uthe uSathana lanto
hypocritical deluded
sizana ndini lo mhananis ongakholwayo okhohlisiweyo wazilungisa ncuka ndini yambethe ingubo zegusha uYesu wathi ubabe ngazile mna ngene wazile umhla wami Kodwa nineqela lika Saule elizama kunenza nibe njengokuba linjalo lonke ihlabathi. Sifuna iqela lamadoda okaThixo angenzela leli yongelizwi kokwashumayela inyaniso azeme kubhaptizo luka moya oyingcwele. Kodwa lenze ntoni ihlabathi? Liwachebela wasusa onke amandla enu. Nanizelwe ningabahlulwa abantu bakwamoya. Koko ihlabathi liwachebile ngokuqinisekileyo amandla enu. Ngoku ninenkani kanye njengokuba benjalo nabanye. Siza kwenzani ke? Kuza kwenzeka ntoni? Inye kuphela into eqekambileyo nokucinga ngayo ukuphetha letekisi. Ngeli thuba wayebothiwe uSamson. Asinakuba nayo imvuselelo. Yivani umzalwane wethu othembekileyo uBilly Graham imvuselelo ngomhla wethu. Yivani Ola Roberts Ekwaza imvuselelo ngomhla wethu. Baveni bonke imvuselelo ngomhla wethu. Singanayo kanjani imvuselelo ngoku sibothiweyo?
Bound the Holy Spirit with
our Siubophile umoya ingcwele ngamahlelo ethu nezithethe zethu kwaye asinakuba nayo imvuselelo kamoya ingcwele Amen Ndiyazi ukuba itshisa ngokushushu loo nto ngenxa yemozulu kodwa ke inyaniso singanayo kanjani imvuselelo kamoya ingcwele ngoku nibothwe olu hlobo ninenkani ukumila kokuhlonda uThixo iBhayibhile yathi baya kuba nokumila kokuhlonda uThixo ukanti bayawakhanyela amandla akho Amandla antoni, amandla umbutho, amandla ehlabathi, amandla ebandla. Amandla kamoya ingcwele, nanso into efihlakeleyo ebandleni. Kake ibandla kuthabathe abashumayeli abafundileyo nezakhiwo ezikhulu nobuqheleqhele. Endaweni yomoya ingcwele wakudala kungcono uba bahlale emizini kwakhona. Amen. Inyaniso. Unganayo njani imvuselelo kamoya ingcwele babe abantu beyicima beyibopha beyoyika nantso ke apho ikhoyo inkathazo amafilisti aphezu kwakho kodwa linye ithemba elinozuko esinalo ngethuba usamson wayesesejele yintoni into yokuqala abayenzayo bakumbamba bambopha kuqala wawathabatha basusa amandla akhe bayifumana imfihlelo yakhe bayifumene imfihlelo yenu ihlabathi liyifumene imfihlelo yenu Ngoku nina abafazi ninqotula inwele zenu kuqhubeka ngokwehlabathi. Nina madoda niyaphuma nenze njengoba lenzayo ehlabathi. Nithi kulungile. Nenza iziqhulo neziqhulo ezingcweleyo niphume nitshaye imidiza ibe mbalwa. Nibaleke niphume nomfazi omelwane nayo yonke enye into efana naleyo. Ukusela nje kancinane kwaphakathi kwabantu ukuze ningalahlekelwa ngumsebenzi wenu. Ungcono ukuba ndingqenge ngesisu sami ndidle isoda crackers. Ndisele amanzi omfula. Ndize ndihlale ngicocekile phambi koThixo. Kunokuba ndenzelelele ngenxa yalona luphini uhlobo lomsebenzi. Injalo loo nto, inyaniso. Hlala unyanisekile kuThixo. Samson, amaFilisti aphezu kwakho. Nquba kaBrenham, ubuhlabathi buyaqhwechwa, buyangena phakathi kwenu. Niza kwenza ntoni ngabo? Ingaba niyivelisile imfihlelo yenu? Ingaba niyivelisile imfihlelo yenu? Awaninika yona uThixo ngokuyana nigqusha phantsi eluthulini kwiminyaka embalwa edlulileyo. Niyake anyebelezela nonqulo lwasekuhlaleni olupholileyo. Kwenzeke ntoni kuni? UThixo angehla enze umangaliso angene kanye phakathi kwesihlwele, axele abantu imfihlelo zenhliziyo zabo nayo yonke into, aphilise abagulayo nabaxhwalekileyo, enze imiqondiso nezimanga kushunyelwe ilizwi lakhe kakhulu kangangoba kunokwenziwa ngomoya oyingcwele. Baze abantu bathi kulungile, ndiyaqonda ukuba inyaniso leyo, siyakuvuyela ukuyiphulaphula kube kanye ethubeni ukuba sidinwanga kakhulu. Kumnquba kaBrenham ke lo. AmaFilisti aphezu kwenu ngoku kwakudla ngokuthi xa kushunyelwa ilizwi abangcwele bakudala benenyembezi emehlweni abo abeye baphakame beme ngenyawo behamba bentywizisa mhlawumbi bengathethi bejikeleza nje kabini mhlawumbi kathathu baze bahlale phantsi bezaliswe kangako ngumoya oyingcwele ilizwi libondla umntu akayikuphila ngasonka sodwa koko ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kathixo amafilisti aphezu kwakho mnquba kaBrenham AmaFilisti aphezu kwenu maPentecoste. Kakade amaFilisti anifumene ninonke. Anifumana kudala ukuqala kwenu ukuzenza umbutho ngokuqina olu hlobo. akwakho nto inokungena ngaphandle kokuba ibe ngumpresbyteri, umbhaptisti, umwisile, umkatholika okanye enye into. Andizange ndifune nokuva ngabanye aba. Ngoko imvuselelo ngomhla wethu singanayo njani xa umphi imvuselelo wamaxa onke ebotshiwe lihlabathi? UThixo akasayi kungena apho likhoyo ihlabathi, ungaxhomekeka nje ngokupheleleyo kuloo nto. Uzihlanganisa nje nehlabathi, ngoko ke yiloo nto kuphela. Nithe nakuvumela ihlabathi inyebelezele lingene naqala ukwenza njengehlabathi, ngoko ke kuphelile ngani? Kodwa ukubani yakuthi niwaqhawule akhuleke wonke amatyathanga aphuma ehlabathini nize kuThixo, uThixo akunisebenzisa oko nide niphindele ekuziphatheni kakubi kwakhona. Nali ithemba ekuphela kwendinalo ngale ntsasa ukuhlanganisa lo myalezo wam ukuba kwathi esakhonxiwe uSamson kwahluma isihlwitha esitsha senwele. Thixo sithumela elinye ibandla kanye apha phambi kokuphela kwexesha ukuze amandla kamoya oyingcwele abe nokungena kulo ngokubonakalalisa umoya, ukuze uMarko isahluko esishumini esithandathu alandelane nebandla. Izenzo sahluko sesibini vesi yesine, izenzo sahluko sesibini vesi amashumi amathathu anesibhozo, zonke ezo ziya kulandelana kanye nebandla. Imiqondiso nemimangaliso iyabakhapha abapostile, imiqondiso emikhulu yovuko lwakhe iyabakhapha. Ngeli thuba lisesentolongweni ngokuqinisekileyo uThixo ukhulisa isityalo ndaweni ithile ukwenzela ukubulala ukukhulu kokugqibela. Yanga inganguwe sihlobo sam esingumKristu esilapha kusasa nje, kwanga kungathi kanti amandla akho aqalile ukukhulu. Ndiyathandaza ukuba lo myalezo kusasa nje nakude kulo mazwe uya kuya kuwo. Ndiyathemba ukuba lo myalezo uya kunceda ukuzisa isakhamzimba emzimbeni wakho esiya kukhulisela amandla omoya ebomini bakho kwakhona. Masithobe intloko zethu sithandaze.
Creator of the heavens and the earth.
Oh Nkosi Thixo, mdala wamazulu nehlabathi. Bangi yobomo obunginaphakade nomphiwa sosonke siphoyi silungileyo somoya.
Take these words this morning and place them.
Thabatha lamazwi kusasa nje wabeke ezinhliziyweni, wancencesele Nkosi. Banga abantu bangathandaza malunga nezinto njengokuba kubonakala ukuba ihlabathi lirhwebeshile ibandla. Lazi gqibeleni lawafumana amandla alo. Layifumana indawo yalo imfihlelo. Layifumana apho ikhona imfihlelo yalo. Lazala lichheba. Libathabathile abantu ababekade bekhwaza uloyiso. Ababekade benoloyiso. Labachheba baguda. Labenza abahlala emakhaya ngokuhlongolo esithathu ukuze babukele inkqubo kamabona kude. Aluthabatha uvuyo lwenhliziyo zabo. Labanika ukuthanda ihlabathi ngaphezulu kokuba bemthanda uThixo. Labanika ihlabathi, ukuthanda ihlabathi, ukunqwenela ngakumbi ukuzonwabisa ngokwehlabathi kunoba nokushunyayelwa kwevangeli. Ukuba kukho qela likhulu labadlala imiculo nokubhaphazela okuninzi nokudanduluka bebhaphazela, ngoko ke abasafuni la vangeli indala kwakhona. Mphefumlweni leyayibuyisa impiliso engcwele kwakhona, ibuyisela izipho zokupostile ebandleni, leyayingenisa uKristu ovukileyo, uMesiya walomhla. Kodwa njengokuba uIsrayeli wayebotshiwe ngokumkani bakhe khona ukuze bangamlandeli oyena kumkani wenyaniso, waze ukumkani wenyaniso wathi akufika abazange babe nakumqonda, kunjalo namhlanje onkosi. Ukumkani wozuko uvelile kwimokamoya oyingcwele, kwaye nkosi abayazi loo nto, abayiqondi. Bazenze umbutho ngokuqine kangako kangangokuba bangabi nakuyiqonda ngokuba ayikho mbuthweni wabo.
Lord, this is a
Kosi ngumsebenzi kaSathana lo wenze lento ebantwini.
May the Samson of God.
Wanga uSamson kaThixo, wanga abanyanisekileyo ngenhliziyo, abanqwenayo belila becenga bebambelele. Bangangahlala nayo inkosi. Sithe esityalo sitsha sikhule sivele. Uthe kuvele uvuyo kwakhona eZiyoni. Kuvele iqela elinokuqaphela liqonde.
That can see the Messiah.
Elinokumbona uMesiya namandla afihliweyo kwihlabathi abangasayi kuwaqonda ngoku. Ziphe Nkosi ukuba babe nokukubona oku kuba sicela egameni likaYesu. Amen.
Our just now. Oh Lord, send the power just now and baptize everyone. They were in the upper chamber. They were all with one accord. When the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send the power just now. And baptize everyone.
Indlela endimthanda ngayo. Thumela nje amandla wakhe.
They were in the upper chamber all.
Babe kwigumbi eliphezulu bemoya munye bonke. Lonke ihlabathi lalikhutshwe laphuma kubo. Babe qongqothiwe waza wafika umoya oyingcwele. Namhlanje bathi yiza joina inkonzo yethu. Bhalisa igama lakho encwadini. Ungenjalo guqa phansi uthi ngiyamvuma uKristu njengonyana kaThixo. Bhakama uSathana wenza kwalonto naye. Ngokuqinisekileyo.
The devil was baptized. When Judas was baptized.
USathana wabhaptizwa ekubhaptizweni kukaJuda. USathana waphuma wayakushumayela ivangeli ekuphumeni kwaJuda esiyakushumayela ivangeli. Kodwa uSathana akazanga ufumane umoya oyingcwele. Nantsonke. Nangu apha akhoyo amandla afihliweyo.
That resurrection. That no positive.
Olwa vuko. Ukwazi ngethemba liqinileyo ngaphandle kwamathandabuzo. Amen.
He's here. That same holy
ulapha ikwangula moya oyingcwele munye lo wayephezu komesiya usephezu kwebandla lakhe ake munke.
I'll be with you always.
Ndiyakubanani njalo ndibe kuni kude kube sekupheleni kwehlabathi. Ndiyakubakho imisebenzi endiyenzayo niyakuyenza nani yona nengaphezu kwale niyakuyenza ngokuba ndisiya kubawo wam. Kodwa ihlabathi liyawaqukanisa. Oh, yimihla eyadlulayo leyo. Yile nto kanye afuna uyenze uSathana. Bafuna ukuba uhombise, uThixo ufuna ubhaptizwe. UThixo uyakufuna ukuthi wena, oh, andikholelwa konke okwa kubhaphazela. Quba uhlale, quba uhlale njalo esonweni sakho, hlala esonweni sakho. Kodwa ungekaboli ude ubole kwimbono zakho ude ubole kwesakho isimbo uzalo kwakhona ube uzelwe ngokutsha obuya butsha ubomi buya kwahluka ngokupheleleyo kobuya buhlileyo ukhozo lombona luhlala uye phansi lugwanqa luphume loluhlaza luhlala lukhuni luvalelwe phakathi luphume lumvotyololo luvuthuzwa ngumoya.
Hallelujah.
Ayimi moya iqala kuvuthuza ukholona kwenza into yimbi ngaphandle kokuzishukumisa lumke. Kodwa isincinane esincinane isithombo siyagoba sivuya sikhule ngoko sizomeleza. Aluna ukuze lube sisithombo lude lube lufile ukhozo lwabola. Alufanga nje koko lubolile. Alunokuphinde lubuye kwakhona kodwa ubomi buphuma kulo.
As I said a while ago, a birth is a horrible thing.
Njengoba bendichilo emsusini odlulileyo, uzalo luyinto oyoyikekayo, engcoleyo, emdaka, okona kungcola kokungcola, kodwa kulapho ubomi bukhona apho. Wakuzibalela ebuthini ungcolile. Ubalele ubuwisile bakho, imfundiso yobhaptizo nobupentekoste ukuba ingcolile, uze ufe phaya esigukweni, ngoko ke kungena ubomi obutsha. Umoya oyingcwele ukwenze ngaphezu koko. Umbone uThixo.
We shall see him some glorious day.
Siyakubona ngomnye umhla ozuko. Ngenye imini engena kufikelela lolulwazi olunokonakala, siyakubona.
You believe that?
Niyakholwa lento?
Someday.
Ngenye imini engena kufikelela lolulwazi olunokonakala, kukho ingomso lovuyo elindilindeleyo. Bendime kanye apha ikoneni phezulu, ndacinga ukuba ndibona uRabo omncinane uLawson. Ngokuya wayekade ethanda ukuba lapha ezantsi azasebenzisa intongane endala yakhe engcongolo anditsalele entanyeni yakhe ayijikelise entanyeni yami intonga yakhe endizisa apha epulpitini aculela culo ndilindelwe li kwabakho into eyenzekayo yalikhupha ihlabathi ndaqala uzibona izinto ngokwahlukileyo. Ndandihlupheka kakhulu indlela abaqhuba ngayo aba bantu baseMelika. Njalo unyaka nonyaka ndibona abafazi namadoda indlela abazihlazisa ngayo bephuma besiya esonweni. Ndade ndaphantse umelwa ingqondo kabini mhlawumbi kathathu ndihluthwa yiloo nto. Izolo ndithe kuThixo andisayi kuhlupheka kwakhona. Ngelizwi lakho lathi kuya kuba nje koko ndiyakuma phaya elunxwemeni lolwandle ndikhwaze ngokuchasene naloo nto ngako konke okukum. Ngenye imini ndandime phaa phezulu eGreens Mill. Umqolomba wam phaya phakathi enhlango ndandithandaze imini yonke kwase kwathi malunga nentsimbi yesithandathu ilanga lalitshona ndandimi apho ke ndijonge ngaphaya ndiphuma emqolombeni ndiphezulu phezu kwelitye elikhulu ndandimi apho ke ndijonge ngasempuma ndidumisa inkosi ndandilibona nalo ilanga lihamba lisihla lingena ngaphaya kwemithi phaa phezu kwentaba njengokuba ndandijonge ngaphaya komwonyo ngaphaya kuya kwezinye kukho uhlaza oluninzi phezu kwazo ifoleji izole kangangoko inokuba nako ndaze ndathi nkosi ngenye imini wamfihla uMose sengcingweni eliweni wadlula ngakuye ngokuba wayediniwe kodwa wadlula kufutshane wathi ke xa kukhangeleka ngokwendoda ezengomva ndathi ndifihle engcingweni nkosi malunga nelo xesha ngaphaya ngasecaleni kum kweza umoya omncinane usihla uphumela ematyholweni weza wenyuka kanye waza kutsho kanye ecaleni kwam umoya omncinane usihla wehla uphumela ematyholweni ndema apho
life will all stand still. Then I shall go to dwell on Zion Hill. Someday, beyond the reach of mortal kin, someday, God only knows just where or when. What's going to happen? She's going to close all these little wheels turning. The wheels of mortal life shall all stand still. Then we shall go to dwell on Zion's hills. Sing low, sweet chariot, coming far to carry me home. Sing low, coming far to carry me home. If you get there before I do, coming far to carry me home, tell Brother Bosworth and all my friends too, just coming far to carry me home. Now swing low. She'll dip down someday to pick me up. There. Every tree will be a fire.
Yo, chonga umthi. Ingelo sikaThixo nenqwele yomlilo.
Far to carry me home. Swing low, sweet chair.
Kolunye lwezintsuku, kolunye lwezintsuku kwindawo esezazi zeyure yokufa kwam ndikhangele kuyo bayeze njalo loo nto.
I looked over Jordan. What did I see? Coming for to carry me home.
Njengoko Eliya ejonge phesha kweJordani.
A band of bright angels coming after me. They were coming for to carry me. Swing low, get down low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home.
The Lord inkosi uYesu umqhubi onentsikelelo wale nqwelo umqhubi kwinqanawa endala yaseziyoni isikhephe sobomi sisihla sinqumla esakhiweni ethetha ubukho bakhe bulapha
the very Holy Spirit that raised
Him. Wala moya uingcwele wamvusa ingcwabeni ulapha. Njengoko bengakhuphanga amakhathi akuthandazelwa. Ngaba kho umuntu apha ovela ngaphandle kwale dolobhu engamaziyo.
That's sure to be prayed for. Raise up your hands. I don't know. Raise your hands.
Olapha ezele ukuthandazelwa. Phakamisani izandla senu endingamaziyo. Wena. Wena apho. Ndiyakholwa kuba la mfo mncinane uphaya emva unodivu. Kukho umuntu othile ophakamise isandla kwela cala. Ewe wena. Ubusiphakamisile isandla. Kulungile. Apho emva wena mhlekazi. Kulungile. Andazani nani nonke. Inkosi uYesu isengumaluso mhlawumbi omncinane olapha. Niyakholwa ukuba izithembiso zakhe ziyinyaniso. Uyalithambisa ibandla lakhe. Kuze imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani? Nemikhulu kunale niyakuyenza ngokuba ndisiya kuba wam. Emininzi kunale niyakholwa koko. Ubusiphakamisile isandla wena ungandaziyo. Uyakholwa ukuba uThixo angandixelela okusentliziyweni yakho athethe nam njengoba wenzayo kulaa mfazi wathumisa ingubo yakhe. Uyakholwa ukuba ngumlingelelo omkhulu nokuthunyiswa ukuva izilwelwe zethu ukuba uThixo uyandityhilela iimeko zenu. Uya kundikholelwa njengomprofeti wakhe. Ukholwe ukuba bukho bakhe bulapha nokuba yiyo loo nto ayivumelayo loo nto. Uthandazela inkosikazi yakho inosikrotyana owaphukileyo usikrotyana ogungqukileyo kunjalo ukuba inyani leyo phakama. Kulungile. Hamba uyokumfumana ephilini. Amen. Kunjani kawapho emva la mfana abephakamile ebenodivu? Uyakholwa ngenhliziyo yakho iphela? Uyakholwa ukuba uThixo angandixelela iintlupheko zakho? Uyakholwa ukuba unyana wakho uza kuphila? Uyakholwa? Unenkwenkwe inokudumba kobuchopho? Injalo loo nto. Awu, yeyaseKentucky. Ukuba kunjalo, phakamisa isandla sakho. Andikwazi, ndiyakwazi. Ukuba ndiyakwazi, phakamisa isandla sakho ngolu hlobo. Asazani, injalo loo nto. Ukuthembela kuThixo uyakholwa. Njengoko ukholwa ifumana inkwenkwe yakho ingolo hlobo. Beka nje entliziyweni yakho. Ubani lo bephakamisa isandla sakhe apha ibinguwe? Kulungile mnumzana. Uyandikholelwa ukuba ndingumprofeti kaThixo? Uyakholwa ngentliziyo yakho iphela? Akufuneka unyuke imanje kwalapha. Kulungile mhlekazi. Unesifo seswekile kunjalo kwaye ukhathazwa lunyawo lwakho. Uvela eOhio. Igama lakho ngumnumzana uMila. Kulungile. Kholwa ngentliziyo yakho yonke. Kulungile. Uyakholwa koko? Uba nje unokukholwa. Eli nenekazi lihleli apha buphakamise isandla. Eli nenekazi likhulu lifake indondo. Uyakholwa ngentliziyo yakho iphela? Uyakholwa koko? Uyakholwa ukuba ndisisicaka sikaThixo? Uyakholwa? Kulungile. Ukuba uThixo uyakundixelela ukuba yintoni na ekuhluphayo? Uyakholwa? Yinkathazo yentliziyo. Kulungile. Phakamisa isandla sakho ukuba inyaniso leyo. Kulungile. Eli nenekazi lapha ecaleni kwakho phakama intliziyo kodwa yenanto ngamehlo akho. Ndiyalazi. Ukuba nje unokukholwa phaya emva laa ndoda ilandelayo phaya emva ihlutshwa intliziyo nayo nasisifo sesikhumba. Uyakholwa ukuba uThixo uya kukuphilisa? Uyakholwa mhlekazi? Kukho indoda ephaya emva ndaweni ithile ebiphakamise isandla ebingumnumzana uShubat. Kulungile mhlekazi. Kulungile. Ingaba uyakholwa ngamehlo akho nawe? Ayingawo. Uthandazela umama wakho ohleli phaya naye. Ukuba kunjalo phakamisa isandla. Asazani anjalo shukumisa isandla sakho. Shukumisani izandla esinye siye ngakwesinye. Kulungile. Kulungile. Uba unokukholwa unokwamkela uYesu Kristu ovukileyo ulapha esahlweni isekwangulowa yenza ntontonto kuwe. Ingaba ulivumele ihlabathi liwafunxe onke amandla aphume kuwe? Uzuko, ndifuna uzalo olutsha, ndifuna ubomi obutsha. Andikhathali noba kuza kwentina ithafa ukuba kufanele ukuba ndibe ngumqengeleko ongcwele nantoni na. Andikhathali noba kuza kwentina ithafa, ndifuna umoya oyingcwele wenyaniso njengokuba phezu kwam ngoko. Ndifuna ukuwugcina, ndikhetha ukuba ndibe nawe endaweni yazo zonke izinto zehlabathi. Amen. Niyakholwa? Niyakholwa ukuba ulapha? Beka nani izandla ke. Ndixelele into ibenye asamelwe kukuyenza. Ayikho. Iba nokholo ngoku. Kholwa nje ukuba iphelile. Nkosi Thixo mdala wamazulu nomhlaba. Mvange yobomi obungunaphakathi okwangumphi wazo zonke izipho ezilungileyo. Umoya wakho lapha uthambise kangako Nkosi. Ukhangela ngathi esisakhiwa siyaphefumla. Sishukuma sisiya emvana phambili. Kungani kuba abantu bangawuqondi Nkosi? Ingaba bazihlanganise nehlabathi kangako bazibabanda bangumkhenkce babaneenkani bathi ababanakukwazi kwakhona?
God may this power strike everyone and every
Osithixo angalamandla angahlela wonke bani aze wonke umuntu ogula yaphiliswe wonke umona asindiswe uze uThixo afumane uzuko.
Through Jesus Christ the Son of God I ask.
NgoYesu Kristu unyana kaThixo ndiyakucela. Amen. Niyakholwa koko? Phakamisani izandla. Niyayamkela impiliso yenu? uThixo andisikelele. Ngoku hambani niyokufumana kuyiloo ndlela nikholwa ngayo. Kuya kuba njalo.
I see visions breaking.
Ubona imibono isithi gqi phezu kwabanye. Kunjalo kufuneka ndibuye ngokuhlwanje. Ukuba ukholwa ngoku awunakuze ube sakholwa. Kunjalo Yesu wathi wayenza ngenye ixesha baze bathungu siyazi uba xa ethe wafika umesiya uya kusixelela oku yaze yathi ndiyazi ke uba umesiya uyakwenza loo nto kodwa ke ngubani wena wathi ndinguye yaze ke ngoko yabaleka yayongena esixekweni yathi zani bone umntu owazi into endiyo nento endakha ndayenza ayingebi ngumesiya nalo wathi ezi zinto ziyakwenzeka khona ngemihla yokugqibela ibandla liyakube lishumayela inyaniso liyakube limi elizwini liyakube lisenza yonke imithetho kathixo aliye kuzixubanisa nehlabathi kwaye ngalo ndiyakuhamba ndenze kwa ezi zinto kodwa wathi baya kuba ngabazithandayo abaqhankqalazi abathandi beziyolo kunokuba bathande uthixo abakrathi abanyelisi benokumila kokuhlonela uthixo bengabakhonzi kakhulu besiya ezinkonzweni benokumila kokuhlonela uthixo kodwa bewakhanyela amandla akho kwabanjalo ke zikhwebule nina bantu nokuba benindawo lina apha enkonzweni nina athe wanibiza khona ngoku umbono umkile kum ukuba ibiyinyaniso leyo laa nto bendiyithetha ndibe mna ndingayazi loo nto kuni phakamisani izandla zenu nokuba bingubanina konke apha ebandleni konke ndawo zonke lungile yabona andibazi andizange ndababona kodwa umoya engcwele ulapha kwaye uyabazi aniboni ukuba asindim phulaphulani ukuba unokundibambisa loo nto unako ukundithembisa ngenyaniso elizwi ngokuba inyaniso inokuza kuphela ngelizwi guqukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likayesu kristu ukuze nixolelwe izono naye niyakusamkela isipho sikamoya oyingcwele kuba idinga likuni nakubantwana benu nakwabo bakude eyakuthi inkosi uthixo wethu ibabize niyakholwa kuza kubakho inkonzo yobhaptizo emzuzwini nje masithobe iintloko zethu ndiza kucela umlungiselelo athandaze ngokuba salungiselela ubhaptizo ndiyacinga ukuba kukho inkonzo yobhaptizo ezayo kulungele.